Machonki close na his, come on and kiss it. Mwendo na pause, no kila siku no missi. No mana siamini, vikweli ulikosa discipline. Damn, he was big and akusmile paka msisi mko. Mwenye nani dunda dunda na shindwa kusaka pesa. Kikumbuka mchumba jinsi ulivokuwa na deka. Na kula grams, two stick na beer. Mwendo na utajua sababu, vipi ukankimbia. Kuli diamond, platinum, loko na queen beer. Na kupigia na gita chumbani, unakati kio. Kani nilitika bisa na penzi ukapiga kisu. Kuni yote tisa na kumi ukejenga bifu. Sababu machozi kutu anatembea na tissue. So issue, and I hate you.
I hate you girl, I hate you girl. Kwako, ukajiona wapeke. Ukani nyanya sako penzi lako. Ukani umiza moya se. Nilikiri nimefika kwako. Ukajiona wapeke. Ukani nyanya sako penzi lako. Ukani umiza moya se.
Kutuwa na kunja ndita na maisha sawa taku smile. I hate you girl, unanifanya tuna cry.
I hate you girl,
unajua wepeke unaweza kulisha conflicts. Hopi ntapata tena wako mletia chocolate. Kiss, hug, mpaka na bad sex. Even ni mimi kweli wako ntupia necklace. Vinajua mazea, tena usisikia mapenzi. Paka nungeo, ujue na umia kishenzi. Misisi zako pindi na pokpigia gita. Tuzani utaki, taratibu na katika. Kumbuka wewe ndolo pende ni ito diamond. Vipi ukenyache na liya machoza diamond. Tenache jabu haukumuki tasadamu. Jua napen sana au sababu so handsome.
I hate you girl, I hate you girl. Si ulikuwa na mimi.
And pain is love, you know. But this thing is too much, too much.